Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Ke dumisa ba America fela ba Radio Pulpit le bitso le matla le pholo sala morena Jesu Kriste le dumisa ke muruti masingi mo mosong wa ka tseno ke rata re lebella le foko la modimo mo bukeng ya Timothy le kwa lo la bobedi la Timothy chapter 1 re bala verse 1 fale here bone fela e fumana e ba le ga tsele na Paulo mo apostola wa ga Kriste Jesu ka go rata ga modimo ka fa tsholofetsong ya botshelo jo bo mo go Kriste Jesu morena tlhano fatse palo ya lefoko la hae in Jesus name amen mo mamedi a rata hanke rata re lebella khanki ya pitso go tia go ba le sebete go ba courageous a call to courage go robe le courage ka mantswe a mangwe ngwaga o sa simolola botlhe re tlhoka go tia re tiise ke modimo go na le batho ba ba itiisang ke batho ba bangwe ka dilo tse di itseng tsa bona mara mo re bebele e bolela ka gore re tiise ke modimo mo this courage e re balang ka yone moapostola Paulose o re bolelela fa gore o bolela le Timothy o mmontsha botlhokwa ba the importance of perseverance in the ministry now kang e re ka e bua ka bokhutshwane fela ke gore as believers we must embrace our identity re tshwanetse gore re tshwane le morena Jesu Paulose mo bolela gore ke moapostola wa Morena Jesu, wa Morena Jesu Kriste, ene o bolela le ka botshelo gore ka botshelo o ba tsholofetsong ya botshelo jo bo mo go Kriste Jesu. Le tsholofetso ya bophelo, the life that is in Christ, the conquering life, the life e kgonang go tlola di mathata a otlhe a re tlo kopanang le ona mo jareng ena mo botshelong. And o tlhalosa gape gore he's a servant gore o tlatla o be le courage o tlhoka maatla a modimo a go etsang gore o be modiredi Jesu o be motlhanka mo of Christ and find courage in our calling modimo ha sebedise batho ba ising ba arabele pitso ya hae mo re bona gore Paulus o arabetse pitso ke yone e mo fang identity mo golaganya le morena Jesu just as he encouraged Timothy fale le foko la modimo le re bontsha le re the source of courage mo verse 1 fale re bontsha re Paul's introduction as a servant of Jesus Christ, the source e motswedi Jesu Kriste ke ena motswedi how we are a servant here mo verse 1 mo ba dile mo le Romans 1 verse 1 fale and here application here we recognize that our identity re be le address na ebe mo go morena Jesu Kriste and authority come from Jesus Christ. Now re bona mo matla a dira tiro ya matla o fodisa balwetse o ba bea matsogo o etsa bitsa ntho tse di senteng as though they are o tlhoka matla a tsositseng Kriste Jesu mo bafung the resurrection power e re fumana. Now, baby, let us know the nature of courage. Courage, ye kia mufuta mang, mo chapter, wana mo verse 7, fale, mo chapter 1. Iri, an explanation. Courage is not the absence of fear. It has but the willingness to act in faith despite fear. Le go kona le letshogo but ba be le tlhalosa mo re modimo ha re fa mo wa boboi empa o re file mo wa lerato le wa tlhaloganyo wa go re khone gore re tshabe modimo ska ra tshaba dintho scripture says balam fale Joshua chapter 1 verse 9 fale e bolela gore tia o be matla tia mo moreneng be found in Christ because this courage is in Christ find courage in the face of challenges tsotlhe kopanang le tsona mo bophelong the obstacles dilo tse di tlo di correlate tsotlhe trusting in God's power and presence. O tshwanetse gore o ikaege ka modimo mo ngwageng ona o otlhe gore malwetse everything needs a house o tletse o tlo kopanang le tsona mo ngwageng o o khona gore modimo setsa o tsamaetse ka pele re khona gore o be motlhudi more than a conqueror jaaka Paulus a tla bua the call to courage more re biletswa mo courage mo verse 60 verse 8 ya chapter 1 explanation Paul encouragement to Timothy to fan into flame the gift of God. Rebona re modimo ho le mo go yena o le servant o go fa mpho ya go khona go dira ha we reke ga we kreko batho ba bang e fumane ga mo modimo ya ka lengwalo le re le badileng 1 Corinthians chapter 12 verse 4 verse 6 e bolela ka dimpho matla go direla a go direla o tlhoka matla go direla ba bang ba the gift of healing the gift of faith all the gifts it's a modimo a di tshwereng modimo di tshweretse wena gore o tlotlo di fumane embrace your spiritual gifts and use them to serve others di dirise seng gore wena o ipone o le godimo ga ba bang mara e le gore o direle ba bangwe courage and confidence ebe ya how ebe mo modimo illustration the story of Shadrach, Meshach, and Abednego, mo Daniel chapter 3, follow mo verse 1 to verse 30. Ba tlhaka ana le mathata abu ra di politiki. Le fukula modimo le tlhalosa le re ba re khosi re ka se direle se tshwantsho sa hao. Re ka se khunamele. Modimo le ka re pholo a ka se re pholose mo mollong wa hore ka se khunamele. Ke rata ho rapela le wena gore modimo a o fe courage ngwa hao o fenye mathata a o tlotlo le bana le ona. Modimo ka le bitso la morena Jesu ja ka o tsene bo Shadrach le ba Meshach le ba Abednego mo mollong tsena le bana ba hangwa ha o tlo jaaka o ile wa fa Goliath David matla a o fenya Goliath a going to 1 Samuel chapter 17 verse 1 to verse 58 niela bana ba ha matla gore ba khone etsa dinthotso tsotlhe mo ngwageng o tlo receive your courage right now from the God the Holy Spirit in Jesus name amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882, and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app, and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.